nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msomale. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stella ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
ndete kigosho.
Nyeke man
karedio gashoro.
Nyeke man. Nyeke man.
Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako majan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki noma hita kula ningori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyakusare siku mari mbogi siki munyoski. Nani bush ina banshi na ile ya Moses.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
njendete kigosho.
Nyeke man
karedio gashoro.
Nyeke man. Nyeke man.
Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Niulize kana kaa vile kana kaa kwa picha. Au toto ni mafilta. Na nikitoke nako katoto katachachisha. Itabidi nimeka ficha. Kaneza pika chapo na vyombo safisha. Au form zake ni mapiza. Kila saa baby can we take a picture. Au katachoreshwa giza. Giza. Akoka kitu mina kata mani. Lakini kitu nao inataka mani. Akia nani but itoto mali. So mi akia nani so mi toto mali.
Akakanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.